Amagelo bambi baba nechikwela na papeno ya pamfu mbelela. It's possible sana kusansa mshaye wecheza na yo niwenyeze ya novinga nala sasikzi nipatile isa vule isa chava nempendo ayene ntila chiu na vanove vanu imu tendele vose na kapambari uko vengi na shimia kumalo ifine fuka bebe loto afya mbefi upumurika bumo mixa vule isa fya mpu yang fadis defi sipa mwefi chava nechikinyo defi senda pofye vimule monalelo samwale logu shiku wandi ni pampa tuwa mcheza na he wapu mcheza na he wapu mcheza na he nifpenya lelo pako kudo fefyo never mind mcheza na he wapu mcheza na he wapu mcheza na he chireli la lelo gushi kuwesu ndanga fimo makupi na fie wapu mcheza na he wapu mcheza na he nevu nwarelo lelika pjalika kubu wabani mcheza na he wapu mcheza na he
asikitilisa para mkarani Mbazali, mbika paka tingo mtu wa upempari. First, let a check name Germany. Last fight, ya napira kuri Germany. Nde samu akwati last boni. Plus, mutumba muliko na kaloni. Exe, I think iba bro is you walelo. Nine boba kumbire. Exe, narako njoka tawa mpepe wino. Kwa tifu wakabalondire. Exe, tatupanta wino mainambanga. Shapwa wish bati Rwanda sunda. Exe, ngana kura muligero. Ndamona mu Beyonce kanshnika babula kunda. Exe, fresh out.
Nanga stamina skini nipingi nechilubo wakansi machuni mukabu muno kukwi mionaka na undinga mune fipala mimo pepi taipi white ndimu na nomis kumona noti ndimu na kufucha wala nangushani ndimu na muwaifi stuno konektu wafya nipina undinga muno double tap mamangu pale kuchalo filete mchu ilafya nga chef ndese fya nove na wanove na bo kuse fya na unatulinga kunele kubu walelo chilele shachichi samu wakabidi wecheza na ena ulinga muno Zamwa lelo gushi kuwandi ni pampa tuwa mcheza na he Waku mcheza na he Waku mcheza na he Nifpenya lelo bako kudo fefyo never mind Mcheza na he Waku mcheza na he Waku mcheza na he Chireli la lelo gushi kuwesu ndanga fimu makupi na fie Waku mcheza na he Waku mcheza na he Nevu nwalelo nilika pjalika kubu wabani Mcheza na he Waku mcheza na he MK Mining Ama Choose YG Umba Palwansha Honale Busidu Mufiash Watch Kata Gospel Banks Sim Dola Ayo Big Man Batu Beach Blows Electric Beat YT 411 Steve Blow Mwana Lufunda Ayo KTK New DC Young Sachi Kupala Ayo Lastafalai Lava Shadow